Again, we are repeating chapter 12, verse 34 now. Matthew 12, 34, he says, you broods of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Then verse 36. But I tell you,
lakini nawaambia,
that everyone will have to give account on that day of judgment.
Ya kwamba kila mtu atatoa hesabu katika siku hii ya hukumu.
For every empty word, every evil word they have spoken.
Kuhusu kila neno lisilo na maana walilonena.
Hallelujah.
Hallelujah.
And it says verse 17.
Na anasema mstari wa 17.
Of the same Matthew.
Kitabu kile kile cha Mathayo.
Chapter 12.
Mstari wa 10 sura ya 12.
He says.
Anasema,
this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Some of you will continue in your way because you are to fulfill prophecy. But those of you that love the Lord, he's saying you'll quickly turn to the Lord because you love the Lord. He's saying those of you that love the Lord, you'll fight for the Lord. You'll always speak to fight for Yahweh.
Kila wakati mtazungumza ili kumpigania
Yahweh. You use your tongue to fight for the Lord.
Mtatumia ndimi zenu ili kwamba kumpigania Bwana.
What a mighty thing.
Ni jambo kuu namna gani?
Psalm 144 verse 3.
Kitabu cha Zaburi 141.
Again 141 verse 3.
Kitabu cha Zaburi 141 mstari wa 5.
To you the Christian believer.
Kwenu ninyi wa Kristo waumini.
Set a guard over my mouth, Lord.
Weka lijamu juu ya ulimi wangu e Bwana.
And keep watch over the door of my lips.
Na ukaweze kuchunguza mlango wa midomo yangu.
Do not let me be drawn into what is evil.
Usiniruhusu nikaweze kuingia kwa kila ambacho.
So that I take part in wicked deeds.
Ili kwamba nikaweze kushukulika katika maovu mabaya.
Set a guard over my mouth, Lord.
Weka hatamu katika ulimi wangu e Bwana.
And keep watch over the door of my lips.
Na ukaweze kuangalia mlango wa midomo yangu.
And he's saying, however,
na anasema hata hivyo,
when so many books would be written according to one person,
wakati vitabu vingi kabisa vitaandikwa kwa mtu mmoja tu,
according to the wicked words, the empty words, the idle words you have been speaking all your life,
kulingana na maneno maovu, maneno yasiyo na maana, maneno ya dhambi ambayo umekuwa ukizungumza maisha yako yote.
73 books we saw in a year.
Vitabu 73 tuliona kwa mwaka mmoja tu.
Of idle words.
Ya maneno yasiyo na maana.
Times the number of years you've lived.
Sasa uizidishe na idadi ya miaka ambayo utakuwa umeishi.
And then you have to stand before Christ, before the great white throne, and account for every word within every page. You will go word for word.
Halafu sasa lazima utasimama mbele za Mungu Baba, mbele za hakimu mwenye haki, na kuwajibikia kila neno ambalo ulizungumza katika baada ya kurasa. Na anasema,
that your words,
ya kwamba maneno yako,
will acquit you,
itakuhesabia haki,
or your words,
ama maneno yako,
will condemn you,
itakuhukumu.
How terrible will that day be? How much you will hate your tongue that day.
Siku hiyo itakuwa ya kutisha kiasi gani utachukia ulimi wako siku hiyo.
The tongue is the same one that we entertain every day by eating cuisines, drinking sweet juices, sweet drinks, and eating fat portions. I love the fish. The tongue is the one being entertained every day. That's why it does not like fasting.
Ulimi ndio ambao kila siku tunauburudisha, tukila vinono, tukinywa vinywaji vitamu vitamu, tukinywa vile visharubati tamu tamu kabisa, tukila vizuri.
Na the Lord is saying, take control of your tongue.
Bwana anasema kwamba ushikilie hatamu ulimi wako.
By your word you will be acquitted.
Kwa maneno yako utahesabiwa haki.
By your words.
Kwa maneno yako.
He says,
anasema,
you will be condemned to hell.
Utahukumiwa hadi jehanamu.
And that's why for those of you who are born again, who have repented,
na ndio sababu kwa wale wenu ambao mmeokoka mbwala ambao mmetubu.
This is what he says.
Hiki ndicho anasema.
For those born again,
kwa wale ambao mmeokoka
and repented,
na kutubu.
He says the book of Romans chapter 8 verse 1.
Anasema kwenye kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa kwanza.
Those who love repentance and holiness and righteousness.
Wale ambao wanapenda toba, uhaki na utakatifu.
I'm not talking about Christians when you rebuke, they feel offended. No. Those that love the rebuke of God.
Sizungumzi kuhusiana na Wakristo ambao wakati ambapo unawakemea wanakasirika. Hapana. Nazungumza kuhusiana na wale ambao wanapenda kemeo la Mungu.
He says, therefore, There is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Anasema kwa hiyo, sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu.
So, even as there will be a judgment on the tongue,
hivyo basi hata wakati ambapo kutakuwa na hukumu kwa ulimi.
When every idle word you spoke will be judged.
Wakati ambapo kila neno lisilo na maana ambalo ulizungumza.
When every evil word you spoke will be judged.
Wakati ambapo kila neno la uovu ambalo ulizungumza litahukumiwa.
While that will be happening to the Christians who rejected repentance from these two prophets.
Wakati ambapo hiyo itakuwa inawatendekea Wakristo ambao walikataa toba ya hawa manabii wawili.
And yet God sent these two prophets on a mission to rescue the church from apostasy, raising cripples, opening heaven, calling the cloud of God as evidence, letting the cloud cover me, envelop me.
Na ilhali Mungu aliwatuma hawa manabii wawili katika misheni ya kurejesha kanisa toka katika uovu mwanguko wa imani, kuinua viwete toka kwa mavumbi, kuita
calling the cloud of God,
kuita wingu la Mungu Baba,
calling down rain from heaven,
kuita mvua toka mbinguni.
God coming and enveloping me with his cloud. He has never done that to anybody.
Mungu akija na kunifunika kikamilifu na wingu lake, hajawahi kufanya hilo kwa mtu yeyote.
In order to give evidence to this generation that please follow them. If you don't follow them, you're doomed. You will end up in hell. Listen to them. Follow them and listen to them.
Ili kwamba kudhibitishia hiki kizazi ya kwamba tafadhali wafuateni, wasikilizeni na kuwafuata.
Look, I have never done that on anybody.
Tazameni sijawahi kufanya mtu
yeyote. I've never done it for anybody that they stand in Nairobi and just command cripples to get up and walk across the land. Never ever. Across the world. I have never done that for anybody.
Sijawahi fanya hivyo mtu yeyote yule.
How come you can't see that I've never done for anybody? That they are special. That's why I've done that for them, because they come to prepare you for the eternal kingdom of God.
Eti anasimama tu Nairobi na kuamrisha viwete kutembea kote kote ulimwenguni.
How come you can't see I've never done it to anybody?
Je, yawezekanaje ya kwamba hawezi kuona ya kwamba sijawahi kumfanyia hivyo mtu yeyote aina hiyo ya upako?
And then he says,
kisha asema,
that therefore there is no condemnation for those who have believed repentance, accepted repentance, turned away from sin, received Jesus anew, now walking in holiness, the narrow road of righteousness. There is no condemnation for them on that day. Their books will not be read.
Hivyo basi, hakuna hukumu kwa wale ambao wameamini toba na kuipokea toba na kumpokea Yesu Kristo na kisha kuichukua uhaki na utakatifu katika maisha yao.
Their books will not be read on that day.
Katika siku hiyo vitabu vyao havitasomwa.
Because they will be taken up into the rapture in heaven, and then they will stand before the judgment seat of Christ and give account, which will be a ceremony, a word ceremony.
Kwa sababu watapelekwa juu katika unyakuzi mbinguni, halafu watasimama mbele ya kiti cha hukumu.
The reason there is no condemnation to the Christians that love repentance and holiness.
Sababu ambayo hakuna hukumu kwa Wakristo ambao wanapenda toba na utakatifu.
It's because Christ Jesus the Lord already came and died on their behalf. Isaiah 53 I'm reading.
Ni kwa sababu Kristo Yesu tayari alikuja na kufa kwa niaba yao. Ninasoma kitabu cha Isaiah 53.
Who has believed our message?
Je, nani aliamini ujumbe wetu?
To whom has the arm of the Lord been revealed?
Na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani?
He grew up before him like a tender shoot.
Alikuwa mbele yake kama mche mororo.
And like a root out of dry ground.
Na kama mzizi katika nchi kavu.
He had no beauty or majesty to attract us to himself.
Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutuvuta kwake.
Nothing in his appearance that we should desire him.
Hakuwa na chochote katika kuonekana kwake cha kutufanya tumtumani.
Isaiah 53 verse 3.
Kitabu cha Isaiah 53 mstari
3. He was despised.
Alidharauliwa.
And rejected by mankind.
Na kukataliwa na wanadamu.
A man of sorrows and suffering, familiar with pain.
Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso.
A man of sorrow and suffering, familiar with pain.
Mtu wa huzuni na simanzi, ajuaye mateso.
Like one from whom people should hide their faces.
Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao.
He was despised and we esteemed him not.
Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu.
Surely he took up our pain and bore our suffering.
Hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika huzuni zetu.
Including the suffering that will take place before that throne on that day. Hallelujah.
Hata kuhusisha mateso ambayo yatatendeka katika siku hiyo mbele hiyo kiti chake cha enzi siku hiyo.
And yet we considered him punished by God, smitten by him.
Hata hivyo, tulifikiri amepigwa na Mungu, amepigwa sana naye.
Stricken by him and afflicted by him.
Amepigwa sana naye na kuteswa naye.
But he was pierced for our transgressions, even the sins of the 73 books per year, the idle words he took away. He was pierced for our transgressions. No more transgression for those that love repentance and holiness and righteousness and listen to the gospel of the coming of the kingdom of God and prepare.
Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Hivyo basi hakuna makosa tena kwa wale ambao wataipokea na kuipenda toba, utakatifu na uhaki na kuichukua na kujiandaa.
He was crushed for our iniquities.
Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu.
The punishment that brought us peace was on him.
Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake.
Including that judgment before the great white throne. Those that will believe the gospel of repentance, the gospel of holiness, the gospel of righteousness, and listen to the message of God through his servants that the Messiah is coming. I have seen him coming. I have seen him take a holy charge. If you will listen to that and change your life and become holy, he says he has died for you, paid everything for you right here.
Hata kuhusisha hiyo hukumu mbele ya kiti cheupe cha hukumu cha Mungu, anasema kwamba wale ambao watachukua toba, watachukua utakatifu, watachukua uhaki na kusikiliza injili ya toba ambayo manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wameleta,
and follow the two prophets of Yahweh,
na kuwafuata manabii wawili
into the kingdom of glory,
hadi kwenye ufalme wa utukufu.
He says the punishment that brought us peace was on him.
Anasema kwamba adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa
juu yake. Hallelujah.
Hallelujah.
For you that are in the ministry of repentance and holiness, where God is settled in his cloud, his tabernacle, he said you can celebrate because you are obedient, you are repenting, you are receiving Jesus. Every now and then, holiness, checking yourself, walking in righteousness, preparing for the kingdom of God. Hallelujah. The kingdom of glory is coming.
Kila wakati mnajiandaa katika toba na utakatifu, hivyo basi mnaingia katika ufalme wa Mungu. Hallelujah! Ufalme wa Mungu unakuja.
And by his wounds we are healed.
Na kwa majeraha yake tumepona.
Today by his wounds we saw the cripple that walked in Rongai and another cripple in Kwale, Mombasa. Hallelujah! Within 4 days, I don't know how many miracles here, including a tumor that was removed, ejected. By words, cut the tumor and cut them out of the body. Can you show them the tumor?
Hivyo basi leo hii kwa majeraha yake, kwa vidonda vyake, tumeona yule kiwete ambaye alitembea kule Rongai na Kuru, na pia tukaona yule ambaye alitembea kule Kwale, na pia uvimbe ambao ulipasuka kabisa. Maneno yangu yalipata.
My words cut the tumor. It's right on your screen, real quick, Randy. It's right on your screen.
Maneno yangu yalikata kabisa uvimbe huo.
Look at that tumor.
Tazameni huo uvimbe.
Full of pus.
Imejaa kabisa usaha.
My command, cut it.
Amri yangu ilikata.
One of them looks like a liver.
Moja wapo inaonekana kama maini.
And everything is rotten, pus, and the stench. The brothers said they could never, nobody could stay in the house during the time when she was sick there because of the smell of a dead body.
Na ile uvundo.
Rotting.
Na ule uvundo na ile kunuka kabisa. Ndugu yake alisema kwamba hakuna mtu ambaye angekaa katika nyumba hiyo kwa sababu ya ule uvundo ambao ilikuwa inanuka kama maiti.
We all like lost sheep. Have gone astray.
Sisi sote kama kondoo tumepotea.
Each of us has turned to his own ways.
Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe.
To his own way rather.
Katika njia yake mwenyewe.
And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Including your empty words. For you, you can celebrate. Those of you who are in the ministry of the Lord. Otherwise, there is no way you can survive 73 books per year. There is no way. You just look at the volumes and you say, Lord, let me just go towards hell. You cannot. You can't even argue with them because he's writing. But because of this, now you have been set free. You cannot stand 73 books per year.
Kwa mwaka mmoja.
Times 40 years, 50 years,
sasa,
80 years.
Ukaweza kuizidisha sasa kwa miaka 40, miaka.
And every time the thoughts, before the words come to the tongue, he has written down.
Na kila wakati mawazo kabla maneno yaje kwa ulimi ameandika chini.
He was oppressed and afflicted.
Hivyo basi alionewa na kuteswa.
And yet he did not open his mouth.
Hata hivyo hakufungua kinywa chake.
He was led like a lamb to the slaughter.
Aliongozwa kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni.
As a sheep before its shearer is silent.
Kama vile kondoo anyamazavyo mbele yule amnyoe manyoya.
So he did not open his mouth.
Hivyo hakufungua kinywa chake.
By oppression and judgment he was taken away.
Kwa kukamatwa na kuhukumiwa aliondolewa.
Yet who in his generation protested?
Je, ni nani atakayeweza kueleza kuhusu kizazi chake?
For he was cut off from the land of the living.
Kwa maana alikatiliwa mbali katika nchi ya walio hai.
For the transgressions of my people he was punished.
Alipigwa kwa ajili ya makosa ya watu wangu.
He was assigned a grave among the wicked.
Wakamfanya kaburi pamoja na waovu.
And with the rich in his death.
Pamoja na matajiri katika kifo chake.
Though he had done no violence.
Ingawa hakutenda jeuri lolote.
Nor was any deceit found in his tongue. That's why he died for you, because there was no deceit found in his tongue. That's why even when you said the idle words and you repented, now he died for your deceit.
Wala hapa kupatikana na hila wala
utakatifu
katika kinywani mwake. Na ndio sababu wakati ambapo
every
wewe,
empty word you said of deceit, once you received him, they were written off.
Kila neno la uongo na udanganyifu na lisilo na maana ambalo ulizungumza mara tu ulipompokea, basi yaliondolewa yote.
No, any deceit was found in his mouth.
Hakuna hila yoyote iliyopatikana katika kinywa chake.
And yet it was the will of God to crush him and cause him to suffer.
Lakini yalikuwa mapenzi ya Mungu ili kumchubua na kumsababisha ateseke.
And though the Lord makes his life an offering for sin.
Ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya hatia.
He will see his offering and prolong his days.
Ataona uzao wake na kuishi siku nyingi.
And the will of the Lord will prosper in his land.
Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is how to overcome the many volume of books that you write with your idle words daily. Receive Jesus. Believe the gospel of repentance, holiness, righteousness. Begin to follow the two prophets into the kingdom of Christ.
Hivyo basi hiyo ndio njia pekee ambayo utaweza kuepukana na hivyo vitabu vikubwa kabisa vingi ambavyo vitaandikwa dhidi yako.
Out of your idle words.
Tokana na maneno yako.
73 books per year.
Vitabu 73 kwa mwaka mmoja.
And then he says,
kisha anasema,
that the only way to avoid that,
ya kwamba njia pekee ya kuepukana na hilo,
receive Christ.
Pokea Kristo.
Believe the message of repentance from these two prophets.
Na waamini injili ya toba toka kwa hawa manabii wawili.
Turn away from sin.
Na ugeuke kutoka kwa dhambi.
Reject wickedness.
Na kataa uovu.
Accept Jesus.
Na mkubali Yesu.
Accept holiness.
Kubali utakatifu.
Accept righteousness.
Kubali uhaki.
Begin to walk following the two holy prophets, the most glorious prophets of God.
Anza kutembea ukiwafuata manabii wawili, manabii wa utukufu sana wa Mungu.
To the narrow path.
Katika barabara fupi.
Towards the kingdom of God.
Kuelekea katika ufalme
wa Mungu. Whereby every second.
Mahali ambapo kila sekunde.
Every minute.
Kila dakika.
Every hour.
Kila lisaa.
Every day.
Kila siku.
Every week, every month, every year.
Kila mwezi, kila mwaka.
They wake up, they're always serving God. Serving God. Righteousness, righteousness, holiness, holiness, rebuking sin, rebuking sin. Always fighting for the cause of righteousness and holiness.
Wanamka wakimtumikia Mungu, wakimtumikia Mungu, na kutoa kikemea dhambi, na kukemea dhambi, na kutangaza utakatifu, uhaki, kila wakati kabisa, wakifanya kazi ya Yesu.
So if you know that your idle words have written many books,
hivyo basi ikiwa unajua kwamba maneno yako yasiyo na maana,
your wicked words have written many books,
maneno yako maovu yameandika vitabu vingi,
and you want to return to Jesus that you may be free from those volumes of books and accounting for every little word per page.
Na unataka kumrudia Yesu ili kwamba upate kuwekwa huru tokana na hivyo vitabu vingi kabisa na kuwajibikia kila neno lililoandikwa katika kila kurasa.
Then repeat this prayer.
Hivyo basi rudia hili ombi.
Say, mighty Lord Jesus.
Sema Bwana Yesu mkuu.
I have sinned before you.
Nimetenda mbele zako dhambi.
I have spoken idle words.
Nimenena maneno yasiyo na maana.
I have spoken wicked words.
Nimenena maneno maovu.
I have contemplated wickedness in my heart and you have written it down.
Nimetafakari uovu katika moyo wangu na umeiandika chini.
But tonight I repent totally from all sin.
Lakini usiku wa leo ninatubu kikamilifu toka kwa dhambi zote.
And accept you into my heart as my Lord and my Savior.
Nami ninakukubali wewe katika moyo wangu kama Bwana wangu na Mwokozi wangu.
And I ask you, my Lord Jesus.
Nami ninakukubali kukuuliza wewe Bwana wangu Yesu.
To fill my heart with the Holy Spirit.
Ujaze moyo wangu kwa Roho Mtakatifu.
And the Holy Word of God.
Na neno takatifu la Mungu.
And establish righteousness in my heart.
Na uimarishe uhaki katika moyo
wangu. And establish holiness in my life.
Na uimarishe utakatifu katika maisha yangu.
I receive you today as my Lord and Savior.
Ninakupokea leo hii kama Bwana wangu na Mwokozi wangu.
And reject idle words.
Na kukataa maneno yasiyo na
maana. From today on.
Kuanzia leo.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
I'm born again. Amen.
Amina.
I congratulate you.
Ninawapongeza.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Messiah is coming.
Masia anakuja.
And so if you have said that prayer, don't go back to idle words.
Hivyo basi kama umesema hilo ombi, usirudi kwa maneno maovu.
I bless you all.
Ninawabariki nyote.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
So we are going straight to the miracles that happened today.
Hivyo basi tunaingia moja kwa moja kwa miujiza ambazo zilitendeka leo.
But first we'll go into a worship break.
Kwanza kabisa tunaenda katika pumziko la ibada.
Nani kama wewe?
Nani kama wewe? Thank you.